Ebenga msa tukwa lisenguru ichirongole cha KCCA Hajjat Sharifa Buzeki ya gumiza abantu abali mu mulimu gwo kusabaza abantu wano mu Kampala. Tibasi za masanyalaze KCCA zeteka teko kuleta kunguro za Kampala tezigenda kubajja ku mirimo awabula tezigenda kwongera bwongezi kutereza byantambula wano mu kibuga Kampala. Onagamba nti waliwo abamu kubali mu mulimu guno ababadde batandise okutya nti oboli awo okujja kwa basi zine za masanyalaze kugenda kubaviirako okugobwa mu kibuga Kampala n'abagumya nti enteekateeka keno egenda kuyambako buyambi mu kutumbula ebyentambula mu kibuga.
Tuli mu phase ya testinga basi zino na kufuna birowoozo abwe bagenda okusaabaza abalala benyini abali mu transport system period yeno batuwa birowoozo ne wenyini wezitambulira tuli mu kufuna birowoozo mbawadde ekyokulabirako kife twali tulowooza ababasi baali batugamba nti buli musaabaza ajja kubeera ne kaadi kaadi eyo nga ATM bw'ebeera asobole okusasula omwezi then ayongereko ng'omwezi kozeeki naye mu nnaku zino entono bannakampala bagambye nedda kisingako okusasulira ku mobile money obwo bukaadi bula bupini babwera bila na bulichimo so tuli mkusoloza birozo vya abantu bupili odieni ya testing nga mubantu abo mwemuli na abalala abali mu business yo kusaba za abantu butuna abatu mazo bifuna ila tugenda kutula nabo.